mama, can you go out tonight? Say, mama, will it be all right? Well, it's a rock and roll band coming down the street. Say, mama, did you see that beat? I sing, whoa, 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 yeah. Say, mama, don't you think that way? I got a notion what you're gonna say. Well, well, come on, man, you're gonna say now, I ask you that. I sing, whoa, 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 yeah. Wake up! I sing a whoa, 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 whoa,